Shoto kulia, na isipweke bora kulia. Unatuona bwega si wa shamba, unatuita panya wewe simba. Hatuna nyumba unataka shamba, we darkness wewe pamba. Kanisani wewe number one, ukifika mtani wote gwan. Unatuita sisi wapagani, na nafuko yako you are vagan. Niti moja tu
ilikuangusha.
Niti moja tu
imekuangusha.
Niti moja tu
imekuangusha.
Niti moja tu
imekuangusha.
Moyo wangu unaumia, dunia era kushoto kulia, na isipweke bora kulia. Tunakosea wanadamu, tunakosea. Umefanya vyema vingi, unajua kucheza gwara gwara, unajua kuvaa na kung'ara. Aijina tutewe wakanda, kila siku uko kwa waganga. Wewe luye upendi wakamba, heshima zero nyumbani wazazi. Amani na kupea wasiwasi. Niti moja tu
imekuangusha.
Niti moja tu
imekuangusha.
Niti moja tu
imekuangusha.
Niti moja tu
imekuangusha.
Niti moja tu
mara Arsenal imekuangusha, mara Manchester.
Niti moja tu
mara Barcelona
imekuangusha. Niti moja tu
mara Arsenal imekuangusha, mara Manchester.
Niti moja tu
mara Barcelona
imekuangusha.
Rudia Jalali, njia zako ziwe haki. Jalali halali.
Yeah.